Asema haya mapenzi yanaumiza vibaya. Sasa niende wapi mwenzenu napagawa? Machungu yamekutazama wewe, mboni yangu peke yangu imekuona wewe. Oh baby, bado nakuwaza wewe. Usije nifanya mutaji ukaniuza wewe. Mapenzi kweli bambata bambata, niteraji kani ukipendaga. Utamuta mutadata utadata, mindonguli wa mapenzi dada. Mapenzi kweli bambata bambata, niteraji kani ukipendaga. Utamuta mutadata utadata, mindonguli wa mapenzi dada. Isha umizwa na wechunga usijeliza. Haya mapenzi bana, namba chunga usijeliza. Nisha umizo, nawe chunga usijeliza. Haya mapenzi bana, namba chunga usijeliza. Viapo vyakolo kula viwe kweli, viwe kweli. Usije ukabadilika mbele, kabadilika mbele ni. Mimi moyoni, mimi moyoni nimekuridhia. Ili nemboni mchanga kuingia. Nipeleke popote, nifanya tavyo vyote, mi wako wote wote. Nikianguka niokote, kitunze socho wote, mi wako sinichoke. Mapenzi kweli bambata bambata, niteraji kani ukipendaga. Utamutamu tadata utadata, mindonguli wa mapenzi dada. Mapenzi kweli bambata bambata, niteraji kani ukipendaga. Utamutamu tadata utadata, mindonguli wa mapenzi dada. Nisha umizwa, nawe chunga usijeliza. Haya mapenzi bana, namba chunga usijeliza. Nisha umizwa, nawe chunga usijeliza. Haya mapenzi bana, namba chunga usijeliza.